Production. Oh no, oh Lord of mercy. Yeah, 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 yeah. Grace Khan, let me tell you my story. Nimezaliwa Masaka, Uganda. Huko kijijini kitoholi. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilikuwa to be a presenter. Managa program ziki zikahamia. My mommy, I'm sorry. Swala tano kupenda uliposikia. Kama utani sina kanza kuimba. Mungu sefumani nika kutana na Jeffrey. Kanipiga kampani japo kuna walopinga kwa masuna jipaji. Vitindaza ndani ndani mara hamwa na vimba. Atapendwa na nani makonde watana himba. Nikajipa imani ipo siku nitashinda mama malondo panji. Now I make my paper. In a blaze, my family. Pole walo nicheka. Nazi na vanga kandambili. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa na Mungu anakuona. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa hangaika kila kuona. I remember Jaja told me, my girl, binadamu wana wema. Utakuchekega usoni. Ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhe chuki moyoni. Yalipe mabaya kwa mema. Jifanye kumbuki yaoni. Na maandiko yanavyosema. Nilimtambuliza Mungu kwa swala. Marakwafra kwa jamzungu Morris. Thank you, Chitonsa, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Henry Mwanze. Jabela, you chopa, I got love for you. Nyamanka kalibu, the macho jambo. Swambi yetu pita, swambi kona juu. Na unamashu safari, mimi na bado. Long way to go. Na yona fazali kulala ukukika na TV presenter before. Tembe kwa zizi alimbagara tandika kimara na karyoko. Geto na kibatari kingazi masika ikanja vyote vyako. Now I make my paper. And I place my family. Pole walo nicheka. Nazina vanga kandambili. Never, never.